fun. Yeah.
So keep running in the future now.
Baby wanatoa sadaka kukupata wewe na shukuru. Na nitavuka mipaka kwa yeyote atataka kukudhuru. Sina pengine pa kuweka moyo wangu na upendo nikawa huru. Wengi walinjaza machata kwa maumivu makali yalonidhuru.
Nina, nina, nina future na wewe. Nina, nina, nina safari na wewe. Na wewe nina, nina, nina safari na wewe.
Baby, I go give you my body, oh, body, oh,
body, oh.
And you go give me your body, oh,
body, oh, body, oh.
Baby, I go give you my body, oh,
body, oh,
body, oh. And you go give me your body, oh,
body, oh.
Kadinkilala inawauma kapo za uchwara uchwara, oh. Tena you know wako nishatosheka, baki kubeti na wengine nacha na mkeka.
Nina,
nina future na